In the slums around Nairobi in Kenya, people have few rights. Landlords have the power to evict anyone at any time. Catherine Nyate was 3 days away from giving birth to her third child when her husband lost his job and they were evicted.
Alitufukuza kwa nyumba. Nilikuwa nimetoka, saa ile nilirudi nikakuta watoto nje, wakaniambia nyumba yetu imefungwa na kufuli mbili. Na nikaenda kuambia yule mwenye nyumba kama atatufungulia, akakataa. Na wakati huo nilikuwa na mimba. Nilikuwa nimebakisha siku tatu nipate mtoto.
Catherine had to walk to another slum village several miles away to give birth at the home of her sister-in-law. Later, when her husband had some money again, she moved back to Kiambu to be with the people she knew. But she longed for a more secure future for her and for her children. At that time, there was no sanitation in Kiambu, no toilets. The streets were littered with human waste. Water supplies spilled into open trenches. But Christian Aid and their partners were bringing people together to change things.
Wanatuelezea tu vile tunaweza safisha kijiji yetu. Wewe na jirani, mkikutana na jirani mwingine na mwingine, mkiungana, mnaweza fanya usafi mahali mnaishi. Lakini mwanzo tulikuwa tunafagia na vijiti. Kama unafagio kwako unatoa, alafu tunachukua gunia, tunatandika chini. Tunaenda kumwaga hiyo takataka, tunabeba waine.
After the cleanup, a project group was set up to build a sanitation block so people had somewhere to keep clean and go to the toilet. Once it was built, the group charged for the block's use, running it like a business. There are now 5 sanitation blocks in Kiambu, and the project has brought many benefits to the whole community, including a village hall financed solely by the project.
Tulisema hizo pesa tunatumia kwa matumizi mengine yote. Alafu zile zinabaki zinapelekwa bank. Zile zinabaki zinapelekwa bank mpaka sasa siku ile ndoto tulikuwa tumeota ndoto ambayo ilikuwa ni shamba. Sasa wakati tuliota sasa ndio hiyo ndoto, wakati tulifikisha pesa za kutafuta shamba, tulienda tukatafuta shamba na tukanunua shamba.
Thanks to the shower blocks, the group can now call this land their own. Eventually, they will build upon it and live here. Catherine's family and 180 other Kiambu families have a secure future.